You're listening to the African music mix on the Voice of America.
listening to the African Music Mix right here on the Voice of America.
Engañamos. Travel from Cape Town to Cairo, Dakar to Djibouti, and all points in between on the African Music Mix on The Voice of America.
Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaît tous les jours. Fais-moi plaisir, papa.
On peut pas gagner tout le temps,
yes, I.
Mais on peut pas perdre toujours.
Dans les cas,
on y va. Lilian Thuram, réveilleur de confiance, très très fort.
Dans les cas, ma vie, c'est pas bon.
On danse, on danse, on danse, vous pouvez décaler. On danse, on danse, on danse, vous pouvez décaler.
Of your program, the African Music Mix, and I want to thank you guys for the wonderful program. You know, I mean, I'm a guard awake in the night in Accra, and you know, whilst everybody is asleep, I'm always awake most part of the day, night, and your program keeps me company. I'm so happy for this program, and I want to thank you very much.
Hawapigi tena track redioni, hata kwenye TV haunioni, na jina haliendi chini, na najua unashangaa hata mimi sijui kwa nini ningependa kanisinge kwa ta kwa sababu sio handsome wanasema ungekata mimi ni msanii na ndio maisha ninayoishi sometimes sina kitu lakini nakuambishi nikipita manukato wengine wanaita marashi sio ya Pemba bali ni harufu ya Gucci kila kitu ni original na ngara kuliko tochi kwenu mimi mpaka ndani sebleni cheni kubwa shingoni na hereni huku na huko masikioni na nashangaa mamako haniti tena muhuni na sikia litoa chozi nilipoingiliwa na gani jonge nipenda ningelosti niwe fukara au ungeniona sidili na sifai kwa biashara mimi ndo sugu hautapata bwana bora asikwambie mtu kitu mabitozi na matumi kwa natuwa na kitu kiweze geji kwa chini ndo maana vyo chini unastahili kilicho bora ni lazima uwe makini sema nikuite nani au kwini kama dorini niambie utanipenda kanisipo kwa ta na kama siku ntalosti na nikikosa chapa talk to me now
utanipenda mimi sipo ngara utanipenda mimi nikiwa fukara utanipenda mimi sipo kwa sta siku nimechacha mimi nimekosa chapa utanipenda au ni utanipenda
Bado nina mashaka kila kunapokucha hawa nilionao pasiku wataniacha wametulia wameficha makucha nje ni binadamu kumbe ndani ni ndondocha wananichora kila ninachofanya nikiwa nao pembeni wananisonya si wasichana si wavulana watoto kwa wazee mazee kwa vijana niko na kila siku bega kwa bega hata lafudhi yangu baadhi wameshaiga kila sentence mwisho ni kuweka ga mfano alikula nasema alikula Hata siku za kazi sisi ulabu Sisi ni bra tu, hatupendi tabu Rafiki zangu, kwangu ni ndugu zangu Domana na share now, kila kilicho changu Lakini je, tutakuwa pamoja Siku mighty, nikianguka moja pamoja Mtani hug, au mtani tus Na kuniona moyo ni mwenu sina nafasi Je, mtani paishima kama zamani Kipindi hicho mina ngara jukwani Mapromota je, mtakuenda hewani Japo kuni sabai, au ndio bye bye
Utanipenda mimi sipo ngara Utanipenda mimi nikiwa fukara Utanipenda au ni utanipunda Utanipenda mimi sipo kwa sta siku nimechacha mimi nimekosa chapa Utanipenda au ni utanipunda Leo 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 nataka majibu kwako na ukweli wako Jibu kwako na ukweli wako lady utanipenda mimi sipo ngara utanipenda mimi nikiwa fukara utanipenda au ni utanipunda utanipenda mimi sipo kwa sta siku nimechacha mimi nimekosa chapa utanipenda au ni utanipunda
Sweeter than honey and less than half the calories, the African Music Mix, African Music Mix. On the Voice of America.
African Music Mix, where genius meets rhythm on The Voice of America.
Hey, dinina.
VOA News is always at the tip of your finger.
VOA News is always at the tip of your finger, 24/7. Visit our website, voaafrica.com, for the latest up-to-the-minute news.
voaafrica.com.
voaafrica.com, your trusted source for news and information.
Down the days. The African Music Mix on the Voice of America.
Mm-hmm.
Like the sun, light up the earth, you light up my life. The only one I ever see with a smile so bright. Hey, and just yesterday, you came around my way. You changed my whole sin way with your astonishing beauty. Oh, you couldn't make a brother sing. No ordinary thing, a supernatural being. And no, you are brighter than the moon, brighter than the star. I love you just the way you are. And you are my African queen, the girl of my dreams. You take me where I've never been, yeah. You make my heart go ting-a-ling-a-ling. Oh, you are my African queen, the girl of my dreams. And you remind me of a thing, and that is the African beauty. You stand as one, the outstanding one. I look into your eyes, girl, what I see is paradise. Hey, you captivated my soul. Now every day I want you more. I cannot deny this feeling I'm feeling inside. Hey, no one cannot take your place, they cannot take your space. That is a fact I cannot erase. And no, you are the one that makes me smile, make me float like a boat upon the Nile. Girl, you are my African queen, the girl of my dreams. You take me where I've never been. You make my heart go ting-a-ling-a-ling. Yeah, you are my African queen, the girl of my dreams. And you remind me of a thing, yeah. And that is the African beauty. And I know, oh yes, I know, you are my African queen. And I know, see, I know, see, I know what I am feeling in my heart and in my soul. Oh, I know that it is love, and I know that this love was surely sent from up above. 'Cause you're the only one that I think of. You are my African queen, and I know that this means that you're the only one that I will serve. I'll give you my heart, my love, my body and my money. Every other thing you think of. In a man, who could think of anything better than you? Who could think of ever hurting you? Sacrifice my all, I'll give it all to you. You are my African queen, for real.
You are my African queen, the girl of my dreams.
The girl of my dreams,
the girl I've never been.
Oh, na na, yeah.
Oh, lali.
You are my African
queen.
You are my African queen,
the girl of my dreams.
My African.
You remind me of my thing.
Oh,
that is the African.
So black, so beautiful. I love you, I love you.
The music non-stop on African Music Mix.
For a musical journey throughout the motherland on the African Music Mix.
is no tastier recipe around. The African Music Mix on VOA.
Let your fingers do the working and your emails does the talking. Send us an email from wherever you are to just where we are in our studios in Washington, D.C. Email us at africanmusicmix@voanews.com. africanmusicmix@voanews.com. We can't wait to hear from you at the African Music Mix on the Voice of America.